kwinqamyelizwe ekapa kuduka imbepu zathw imbiza zaphuphumala ngamalungu womzimba ziphila emva kwindlu kwisici sokudidiyelwa kubuthi begqirha gqirha lakwagqirha ecicirha abafazi beme ngommo ukulungisa isidlo sangokuhlwa esingumhluzi wonamehlo aqhotywe ahlihliza ngomhledo kwidili lokudoncula kolwimi nokubethelelwa kumbiliso izikhonkwane kwiintloko zabantu abathwetyuliweyo besenziwa izithunzela igazi likhongozelwa ngeengqayi kuba lisezokusetyenziselwa ukuqhela nokuhlanjwa kwabantu ngeenjongo zokuqinisa ubuqili besigwili ngobuqi bechwele lithwasa ngesholoku oko ikukuthi lithwasa ngembundulu wendala esele yafelwa ngumniniyo kwikhaya wandela kulo yona yasala yaza yanunuswa ngokungcola ekudala kwaqulungana kwintliziyo yexhagwazana lona eli lithi lakuwubhenguza umbhinqo ligqekeza izulu ngomsindo suke izithuthi ziye kuntwila dyumpu kuziziba ezinzulu okomzimbubu obubugqirha bukhoyo bumasikizi uba ngusizi yelusikisiki amadoda yacwenza
nankumbono wamadoda ezikhanda ngeetyeni ngumthombo ogxotshwe ngelulu lesini sobubhinqa entla komfula impene sizilola izibulu isilo ezirhuqa amatyathanga ziphaliswa okwehashe lingenasali kumathango osapho olusebukho bobeni bobuhedeni le yimibono yeliso lomphefumlo ebutheni sukundimela ngethamo lerhewu lisihla ukongwana linetyefu ukususwa kobuthi lisiko lidala linenkqayi alityiwa nazimpethu ndizihlupheza ngale gwatyu yamampengu ukuzikhusela kukungcamla ubulembu bamakhwapha ndinokuhlafuna ndingaginyi kwesisondlo silithamu kumaxhwele apho inzilo isentungo xa ukufa kusembizeni zabafazi bentswayiza kumaziko antlanzi zintlitha amaselwa ahlanze umzila wegazi lomntakwethu lisinge kwelo hlathi likumandla othande ukukhonza le ntsubeko yobuhange umango ndihamba kule nciba benukunezwa ngeentsipho zebulawo ephupheni izifunu ezimdaka ziqunuse buhlanga kobubuthi budala ziqumbe izinyanya
Indoka no chagazi gazi
Dimonel vase
Indoka no chagazi gazi
Dimonel vase
Indoka no chagazi gazi
Dimonel vase Indoka no chagazi gazi Dimonel vase